na kuliro kulambula masomero mu district ye bukomanse mbe motebi Freddy akubiriza abasomesa okutandikirawo okusomesa abayizi ku lunaku olusooka kibayamba okumalayo ebyo byonna bye balina okubasomesa mu lusoma luno. Sewadda
asabye abazadde okuzuuka okukirawo baleme kwebasa abaana waka nti n'abasomesa baleyo ku masomero n'abakulu baago bateekereteekere omwana w'eggwanga Mutebi Freddy mu kuwaya mu ne rediyo y'omutwa bulijjo atubuulidde omwana okutandikirawo kyankizo kiera bonga abakulu ebyenjigiriza n'okulabula amasomero bakufuba okulaba nka ku buli ssomero okulaba butya bwe guli mu disitulikiti eno ey'obukomansimbi.
Ndagala kukubiriza abasomesa bonna mu kitaffe ibabeere ku masomero tangu olusoma olutandika ttaamu esooka tuguddwawo mu butongole. Ate era njagala okutegeeza abazadde baffe n'abaana bennyini bandibadde bajja ku masomero kubanga kati ebyokusoma bingi. Njagala okubajjukiza siti yaffe ya bukoma nsimbi yakola bulungi nnyo mu bigezo bya PRT twava ku first grade z'esatu mu ekyenda ze twali tufuna ne tugenda ku lukaaga mu kkumi ne grade ey'okubiri bwe batyo beeyongera. N'olwekyo njagala kukubiriza abazadde musindika abaana ku masomero kubanga babasomesa gye bali. Ate ffe ng'abalambula amasomero tugenda kutandikira omulimu gwaffe. Minisita yatugambye nti wiiki eyo yavuddeko egenda kuba kya kutuyamba okulondoola buli kimu ekiteekeddwa okulondoolwa.
Nze sirwadda swali kula rediyo Buddu ndyeno mu disitulikiti y'e Bukomansi.